jande laso e jeetati der dewtere mata laamu cen dugu hengu anduden assalamu aleikum higiraabe kettiniibe meden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam miden beltina ko min baawi wartude hande ga yottinde siriyaaji men do habar burnan kesan der lingila hanono mata windiri dum e nani no ahibe isa almasihu mauniri der andal mabbe do moy woni isa almasihu gonga gonga be nani janginol makko do laamu lamdo be gi'i kayde makko bata to der mabbe ceedo rake he gite mun ente degal makko gongawal isa no do sirio ahibe mun do mayde mun warore e do golle mabbe garoje hano ardibe hauride gondimbe isa almasihu hauride gondimbe de woni himbe choptinteebe der laamu seydaani be nanne der laamu lamdo der siriya men chakitido en nani no isa janginiri ahibe mu do noy kandirde wurdude hakkune men ahibe makko no kandi gollande be to der bernde lesunde yidondirde e yafontirde hauride gondimbe isa no handi laataade hauride hollore alhali lamdo joni isa no yeha der galili Father Lady Yahudia, do ardi be dina farisa en kollimo jeddol mangol kaden, ketine del sura sappo e jenay.
Wakati Isa timmino wajumum, o dilli Galili o fa'i gadamayo urdun der Lady Yahudia. Jamaare maunde tokimo, o nyauti nyaupe mabbe. Ton farisa en gomgari tomako fatu namo, be yamimo bembii. No dagi gorko sera dekum gam dalili funa sei o jaabibe o wi'i denne on jangay ko winda der dewte denna arande ni alla tagi himbe o wadibe gorko he debbo o wi'i gam hunende gorko on accan innum he bamum nangondira he dekum be fudido be lato bandu woru denne jonin be kana dido kaden Amma be goto, to neddo fu sendu ko alla hauri. Be yamimo kaden bembii. Denne, dume wadi annabi Musa tilsini gorko hokka dekum talkuri chergal ndeno seramo. O jabi be o wii. On berde njorde, gamajum wadi annabi Musa hokki on lawol no cherirto reobe modon. Amma illa arande, hana non dum wori. Mido wia on, neddo fu seri dekum ko hana gam jenu, deipangi debogom, jomum yeni.
Farisa engarisi ade Isa, be yamimo do cheregal. Ebe andi ko yahaya gato batisima udama e warama, gawaju mako e jeddol mako do dewgal la mito hirdus. Hirdus teti e dewli de sakikemu. Farisa enno jiti maide Isa du. Be gadi habbi dane do wardemo e joni e be ci o nangirdemo he yamolgol taute be mili ko Isa du hano yahaya gado batsimano uddete ware gando ko hali do cergal deri wakati o ardi be dina cendake pecce didi do milo mabbe do cergal feccere wore natani ko cergal no wade ga sababu fu feccere de to gondini ko ada wawi serude senine do yeni tan Farisa en ci ake wattude Isa natana feccere worre der yeddol makko. Ama Isa nota kebe he janginon do dewgal. O miccitinibe do fuddorde. O halanibe illa der kaliwol eden. Wakati lamdo taguno gorko e debbo arano. O hollibe ko lamdo annini dewgal lato illa arande. Gorko goto e debbo goto. Lamdo haurondirabe ganfa abada. Farisa e matay beldum nota golgol denne be yamimo seni nonnon gandume Musa hokkibe saria do cergal Isa halanibe ko saria cergal hokkama gan hakke bi adama hala lamdo halani enno labiri ko lamdo no wanyi cergal ama lamdo no buri wanyude jogirade no wodira e jeebade der dewgal har sariaji di Lamdo hokki lawon to toraabe e tampinaabe der dewgal denirte yidde lamdo dartinaaku e yurmede fu no tawa wakati fu der sembe saria o. Higirabe, handen der burna men kergan no hoyi eno udi. Amato kube Isa al-Masihu, no kandi wurude der lawol hanogol lamdo anni illa fu orde. Lamdo wat ideugal fa abada. To kube mo no kandi golude hepernde wore. Heba deugal mape oya ganfa abada. Ahipe kait inake sanne do nota gol Isa. Bebii.
De ni hakunde netto he dekum ni wori. Tawe netto pangaimo no uri.
Ahipe benkuli ha ede de deugal titungal. Be bauta mi lude ko deugal hunde non. De lamto barkini illa arande. Ebe yama ko e mape. Seni netto jodo deulai pura deulude.
Isa noti, hana netto fu wawi jabude halakan, saini mo alla hidanidum. Dalili katowo gorko panga no wodi, gam goto rimama no batorado, goto no tapado. Goto du, kam hadi hore mum pangude gam gollana lamu alla. Netto fu wawi yardade he halaka, jabaka.
Isa wii. Ko himpe gonno godi laru ko hadatabe dewlude. Himpe gondu chupake to dewla. Gan ipe bawa gollande lando senipe dewlai. Purde senipe dewli. Ama seni ahipe penketinake janginol Isa no wotiri. Pe paman no sirri gan dewgal gal seyo. Janginol go Isa hokki to kubedu. Gonnanuten der siria bitido. Wallan dewlupe bura dewgal barginangal. Eden kandi gollande beto der bernde lesunde hakkilade e yidude beto e ko buri teddude ya fontirde jikkuji di goni balloji hauride gondimbe Isa mauna kanji du goni balloji dewlube nangondira e mauna der sembe dewgal seni Isa al-Masihu no woni der bernde dewgal men gal boyan duubi e duubi gal teddina lamdo acce jange yeso. Ahibe ben no tinno no jangira hese hese.
Himpe ngadi chukaloe mumpen gam oyowa jude mako do makoi. Odu anokoi. Ama ahibe ben duki. Den Isa wiibe. Ache chukaloe koi ngara toam. Tokat ekoi. Gam nandube he makoi jehi lamu alla. Oyowi jude mako do makoi. Odu anikoi den odilli.
Deri sura sappo e jetati enani Isa jangini ahibe mum o wi'i neddo fu jabbi do hano cukale ngel deri inde an min jati jomun jabbi e kaden o wi'i kakkile ton jawe ba goto deri cukalo koy ama fa joni hana ko juti ahibe ben pamay e be tabbo cukalo e pamaroy e be duka koy to koy garato Isa ahibe be mili ko e be pandi sanne be teddinaka to be bonnu wakati jomirawo fa joni ahibe benno kaaja jangude ko nandube he makkoy jeylamu lamdo e be kandi jabbaade koy enen du e den kandi tinnaade jangude jandede kakkile en kanda hadude habaru lobbo o yottaade to baa goto fa neto cukaloy to lardube naabe kuuba lamdo no yidibe eno jabboobe deri laamu mum Taute du hay into ahibe ben. Amabe kay inte purde deko watata deri tarihi garowo. Kettine.
Ibe donni say gorko gombadi Isa. Yamimo wii. Modibo, hunde lo berendeye kandumi watude gam hepude mburndam dumidam. Isa jabimo wii. Dume jamantakam hunde lo bere ne kanduta watude. Alla tan woni lobbo. De ada hidi nata nder burnam dumidam tokku til sinoje tawreta den gorko on jamimo kaden wii til sinoje tawreta de to kammi Isa jabimo wii tawaru neddo ta yenu ta wujju ta sedana feure teddin innama hebama ngida gondo mada no ngidirda hore mada suka jokolle on wiimo Mido wata kuje defu, lume hodi kaden. Sei Isa wiimo, de ada hidi la tota kubudo, sonoi ko jogita fu, Jeddana talkaabe a heban baraji dow gada mum gara tokka kam wakati jokolle om nanuno halaji din den o dilli bernde makko metti gam o dikaado sanne gada mum sey Isa wi'i a hibe mum gonga kala nami on natol dikaado der laamu Alla no tiidi mido halana on du natol ngoloba der wudde battal no buri hoyude dina natol dikaado der laamu Alla wakati a hibe ben nanuno halakan dum haydini be sanne den be bi'i denne moy woni kisoo on daari be wi'i to himbe dum wadata ko na amma wala fu ko he porta Alla
dum wela a hibe ben jabbo cukalwe amma idu weli be sanne be jabbo ir neddo o wara deri hawrinde mabbe omo wodi jawdi omo tokka sariyaji tawreta o wadi inde omo wodani hawrinde heire de Isa woni no singa de sanne amma Isa acci gorko dikaado o dilli a hibe makko bawta jabude dum be gondini ko riku woni alama barkinoje lamdo gonga fu Isa no yidi jabbaade gorko o der laamu mum amma Isa yii goddum der gorko o ko a hibe ben giay o daari der bernde gorko o yii baasi no wodi ko ngakkani gorko o ko e fuka jaden seni en natan der laamu lamdo o mo tokka sariya tawreta amma goddum jaccanimo o yami Isa dume hoddi kaden wakati Isa hokkunomo notagol yamu makko bernde gorko o heli Isa wangini baasi gondo der bernde makko Isa hollimo ko riku makko latake mana burna makko sembe makko ko o ardini jawdi makko latake lamdo makko Isa yamimo o wattita lamdo jawdi makko gan tokkude dum kanko Isa almasihu hano lamdo goto gongajo on ama o waway e o dilli der bernde mettunde gorko o tokki tilsinoje mawde gon ama o tokkay burnde mawnude der majje de fu kayre woni
hidir Alla jomira o ma he bernde ma fu he yonki ma fu he hakkilo ma fu
dum woni tilsinore de dikaado o woppi ga yidde jawdi mawde no woni der bernde makko dikaado o no yidi jawdi mum burde lamdo Isa wi'i
neddo fu wawta gollande mawbe dido gam jomum wanyan goto hida oto na teddina goto yawo oto on bawta gollande Alla gollanon jawdi
bernde labune ngakkani gorko o be berde mum e fu jabbi lamdo burde hunde futtan bawi natude der laamu lamdo laamu makko walana be berde mum en cendi didi dikaado o no nandi neddo lobbo kandudo nata deri hawrinde gondimbe Isa amma bernde makko dartaaki Isa wi'i no tiidani dikaado nata deri laamu lamdo gan duggal wakkati jawdi makko latoto lando makko denne en bawta gollande lamdo e jawdi deri wakkati goto Isa jomirawo menno yama en tokkiren dum berde wore a hibe be no kandi jangude kade sanne be kebay milo Isa almasihu ginan be duki cukalo e pamaroy berde mabbe boni gada Isa acci gorko dikaado on dilli a hibe be no kandi famude ko teddi der laamu lamdo e ko teddi der duniyaru ndu hana gotun ko teddi to hawrinde gondimbe heyre de Isa woni no singa no seedi sanne sanne e ko teddi der duniyaru higiraabe eden kandi jangude e famude dum no hoyito kude milo duniyaru ndu amma hala lamdo wi'i en
to on nande e himbe duniyaru ndu amma acce lamdo waylita on hakkiloji mon lato kesi den on bawan famude ko lamdo hidi e ko wodi e ko hibbi
deri duniyaru ndu kergan no hoyi no yawi himbe no jidi inde dikaabe no godi bawde amma laamu lamdo no seedi gan jeybe laamu lamdo woni anditibe koybe kandi wattude holare mabbe he lamdo e laabube berde laamu lamdo no seedi sam he laamu deri duniyaru himbe deri laamu lamdo no gollana be to der bernde lesunde e be jidon diri e be jaafondira hawride gondimbe Isa almasihu no handi laato to cergan hadete e to dewlube gollata dow dewgal mum en fa gal teddina lamdo hawride meden no handi laato no kuje to be gala sembe e talkaabe jabbete e teddinte higiraabe acce du odin fa kebe milo Isa almasihu e paamen no laabiri iri hawride de Isa yidi laato den babirawo gondo do men jettima gan hala ma kamen nani handen Isa jomirawo men jettima ko noddudaami men tokke wallu men joni men keba milo ma heba men buura burnan cedudan hedan duniyaru hadde amin meden jame ballamin min keba dewlete dinoje ma wallu min min gollana beto min jidondira min jaafondira amin.